Ay. Y es aquí, I guess. Yeah. Congratulations to me again.
To me again.
I am a father. Uthixo undiblesile. Undiphile.
Undiphile.
Undivile.
Undivile.
Undivile. Andideserve uba nomntana ohle kanjena. Yilaka yam.
Yilaka yam.
Yintlahla yam.
Yintlahla yam.
Plumpy. Manqi. Manqi. Mntana kadad. You have eyes just like your father. Lips just like your mother. Yesu.
Yesu.
Unezanwele zam nomamthembu. Zonxolele mntana wam ndikonile. Namshiya umama wakho endijongile. Ethe phuhlu ngamehlo. Ndigcwele isigezo. Ndingenamali wabhizi ne-extra nomsindo njani. But xa ukhulile ukwazi ukwela isitrato. Xa ukhulile ukwazi uxolela utatakho. Xa ukhulile udinga uthando lukayise.
Uze,
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 uze, uze khaya. Uze, 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 uze khaya. Uze, 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 uze khaya. Uze, 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 uze khaya. Uze, 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 uze khaya.
Esh. Yaphela into imnandi. Yaphela ndingenamali. Sasise TV ni ko top billing. Ndiqhuba iBenz sise Gauteng. Ndiyihit emzantsi no question. Babepho ex baka mamakho nowhere. Ndabuyele bhaye. Qaphela imali savuka izidala zakhe emangcwabeni. Ore kwavatyi andazi kaloku wayesithi izidala kuye zifile ubagqithile. Yena lo basti uyingcwabile. Ngoku zonxolele mntana wam ndikonile. Ndamshiya umama wakho endijongile. Enthe phuhlu ngamehlo. Ndigcwele isigezo. Ndingenamali wabhizi ne-extra nomsindo njani. But xa ukhulile ukwazi ukwela isitrato. Xa ukhulile ukwazi uxolela utatakho. Xa ukhulile udinga uthando kayise.